pas fait de via, via, via.
Prince, Prince.
Tendi la chida, la yomanika.
A freaking yeah.
Kwari tugeze kuri rembo ya wedi None ndabona ibyuri mbona bisi Uwe ndakunyicisha marira No 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 Kuti wafungu mutima mama Kanduru kundaru kumanga Sangwa wawonya bandi bakwatsa Nijindiri mama
Sorry ni ryo jambo mbira buri kanya
For my excuse kandi unabesha
Bambona utazabasha kunderera abana
Sinaguha